jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun jiratu bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassé ko jamnyal sakrab kedibe premier ministre Moktar Wan tilike joni fajintinde hejo golle makko ben yeso yimbe CNTB lebbi joy tiagal lumugul makko ardo gouvernement Mali yo sifa gede jeegom bonandaji ngadama le consulat Mali gondo do leydi France aljumaare hande wonande jokkolbe bilabe wo hultama wiide tiadal hebugol kartal nina woni sabab mudum yewtere meden hettande hande na fawi do hebugol ben do kabaru podoje yo so hewbe na jabani dun wobbe kay en jeddi tama podoje yo gonga jaw mudum les journal meden do esede di won sembe kabaru amen na hande men kikide aljumaare sappo e janalur fevrier 2021 bismillah sakirabe premier ministre transition otilike joni facintinde ben hejo golleji makko yeso se ben yimbe cnt talkuru ndu na dogado tobbe mawde jeegom denagu jogola lamu yawtogol politikaku e ben gollirde mawde lamu kabaru jande dejere woteji e ko nande mun en totto ndiral hakkilaji do ben go hejo yo nyande altinere to ccb ton do e sedan beedorto famule yawtere ben grand dialogue jotamani wattu 18h15 denno tiagal ben lebbi joyi ben transition tiagal ndeno tiagal hakke lebbi joyi transition horejo ben transition ndeno tiagal hakke lebbi joyi transition horejo gouvernement Mali ben humpiti hejo fumtangol hore golleji transition o dum waddi e le ben alhali tiddo sane leedindi keddano ko menen Mariam Mayga e do fostango Ousmane Niali Boule
yeso conseil national de transition aljumaare nde le centre international de conférence de Bamako CICB horejo ministre Moktar Wan hollita anniya mudon golleji de hani wadde le lamu hakkundejo o e wi nado CNT goto halaji e wote do o anniya hala mudon hala nom illa altinere jabbene nde CICB gol hollitingol wadan le wattu ko heddini lamu hakkundejo o jaate yottaki lebbi sappo e nay do gonden joni do nyalade woteji di kani wadede hollita katafon fayse tawa won wattu kollitaado nde di kani wadede taggal dum beedi tidallaji batte rafinde na gongondo le leydi meden di parti politique ngaji di anandarta wattu biado lamu hakkundejo o watta padi jabbodon e be darta e lamu o hunjan hore tafon yewtugol nuygal sariya e woteji ngaroji di fedde wotere darontonde woteji di joine wonno ko horejo parti adema PSG holliti wiide parti yelema kanyum ko dartata himbe fukko dum e ngatte e dabreji di gouvernement o bamata mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques kanyum hedde mudon darti fedde conseil national de transition de joidrak e sariya fuse li o wattu goto arafi cellal sabe nyaw coronavirus o an heddi e wembude himbe wonno ko andimbe kabar cellal kolliti wiide
bangal lebbi joyi di transition wadi di hakkilaji malikobe hobe na serti do golleji mabbe wurri ben so wobbe hulti so won hulti be ben transition yime transition be ngadi bawde mabbe wobbe kay ben hulti kabar wobbe kay hulti wide kabaru denagu jande cellal e huncangol hore wuteji labudi na heddi ewtede kedana ko be hanni lalacha walet info e dufa tango sita sidibe
vraiment pas du tout nous sommes pas du tout
ça mais wel la ki sanne gidi ekol bama fa joni jande amene darta ki sanne samoj no warama nyalla tuli ko muda amme warta hikka mede jodni hebde jande tegerere sabde no rowne jande wadaka minke miro dan lam hakko ni radio facebook golle men wadadan ko heemudun nataaki sago ko buri selude kay be wadi imma daraji yalla deedar ana wara yalla nyablaaji ana habe kan e ba jande pamirtede leedni nyamiri dum ko tayi dabareji mudun menen to me jangata do me won lafi ciudi yo sabi so jande amen dartaaki sanne lam hakko ni radio hana tawde lam gollido e yimbe politikien on hana jokkude gollal makko ko woni tewtude ba deedere wadirta le leedni sabde na sa jemi hannen torra fu wonde dan hannen yo lafi deejal nga tabde ne palden fu ne metti famede ke fawala sedan
est ce que vraiment vraiment difficile à comprendre
sacre mbaw tout la glaymo do kabar yo men bangal be am facebook kay do twitter to France ton holtama wiide jokolbe bilabe batte tiadale hebgol lo kartal nina ngadi bonandaji le consulat Mali fede lulinde men propre holiti wiide woytike non ben lamkobe be ka do tidal ka non be gondaga fe ko bonandaji ngada ko samba gasama woni mbi on secrétaire général ndero fede keddana ko halni draman mohammed mayga do fesango ousmane yali wuri
kabaru anati isanne kabaru mudum wala fuko fama hen sanne ko min pami hen sedo won sukabe ummibe jogi be tidallaji do paris do dubbe kewdi joni ngadi di golleji minen ko wimbi min fedde amen collectif me prop ille hitande 2016 meden gondi wadde imma daraji do kabaru no kartenina hebirte min jino ille 2016 o tidalla waranno wadde min dartino e lam o wad imma daraji mudum ngadi bawd amen fu ka min keba ko min tewti lam o nota kimi sukabe galda e amen hakkilo kanyi woni ngadobe o golle fayse tawa wana ni woni ko be kani wadde kabaruji di min kebi nande e sukabe wonno jottibe kippi consulat o dum wana ko welime e kana wadde o bonanda handen tor daro mudum minen jaati buri hewtade sini andari lam o kanyum jaati won nangira dum sobe dum wadde dum latirini
tama kabar podoje yungonga su mbenno hakkilo yogabe yungonga wobbe kay holiti mbenna holti wiide abadan jumira do yammita taga do gollude ko buni dunke en dinaji kay holiti wiide kabaru podoje wana fi hunde yafunde to kristian en ton ana wodi yogabe mbenna be jibanade fi odo kabar o timobe kay mbende holiti wiide neddo an bawo jati waltinde mbenna podoje muddu kaddan ko en maryam maga du fosta usman nyalbul e sita silibe
sini a dinne ke himbe yogabe a fama ana jabeni fodore
tesilon fodore yo huni ko handa holade sabudin sa holi ken nimbini wawi wadde minga e miro dan fodere gongano sabudin fe goto wawa yihude dada ko fodna neddo le gurgal mudum hunde fuko alla fodi dum hebete de fe goto wawa hadde fodore goddo
kabaru fodore hakkilaji himbe ana cedi do mudum le adnaru ndu watti yoga ananane e tuba kobe warde adnaru tawde hodere mu ana dare hono don ana wi le bamaraabe do hodere makko dareke e wi andimbe finatawa fodore tewtata ko neddo latto be koliti wide jabbinimbe fodore yo himbe gondimbe dina amadou jaje sango kumini do finatawa
gal natana han tawede watta hakkile kulleji goddi do won ko yimbe ande be hunde ben faccintinda sabu de yimbe dinan kobe ko heewi jabta halde hala fodore do natken dina aslama ko yo natken dina balebe yo ko heefu jabta halde hala fodore sabu de kambe benen mila fodore jungo alla woni sabu de kayum ko heebata gurgal bingile adama de gobbe holliti wile finatawa balebe gobbe ana jeewa fodore mu en yogabe do ana hollita wi fodore ana waawi weltede do hokki misali wi yogabe ana waawi weltede do mudum e likki
ngo hakkilo ogorko kumini do finatawa amadou jaje sango anadu le idina alislamé sorté jati won pawido do fodore dum woni ko alhasan ba andin do dina alislamé holiti wide
fodore yo bawda alla tan sab dina le dina alla kan fe goto wawa andude ko woni fodore goddo sab dina alla tan ko andidun ga yogabe ana wa holiti ban labi goddi dum tawede fodore ka ana wodi jati de dina alla kan holita homa fe darorgam mudun ka e golle mudun
le dina chrétien en prêtre en yogabe holiti wide wana ko hebi neddo fu woni ko fodana mon fu wara adnar wonko alla hokki don mon fu kanyun daronto dum fa wada ko yidi père hayo mo centre fois et rencontre
mede mila alla ngo tagge fe dam meden le bawde mudum ko hollitidu kanko alla mawdo on tagga sa tagama teddina hore mada nafa sudu baba sabdina alla hokki wonno fu andal gonga dum wala ta gurgal meden ga hollitunde be hunde fu hewti mada le gurgal mada yo batta alla dudu wala ko honni sanne
tawen e limmo be cede kanyu hakkile mu ben kollitiwide neddo kanyu watta ko fodana e wi adama taraware andirte do foronto timo gondo segu fadun lato kananga da sadakaaji
yogabe holliti wi sa yeto balebe yahatimiya pere wa handema kulleji ko heewi le kodoraje mada goddi majibe halata sadakaaji mudun sa ittidun an hasigine alla ko tewto a hebandu feso hebda million fa heewi wala fugo nafata sabde dabaji alla tagidi ina wata fe goto wara dinno ga ko puri selude hende sadakaaji ana way wala to monde le gurnal mudun
ana wi watti yoga neddo kanyum watta ko latto ko lati fu goto goto e medde mon fu ana yidi warde adnaaru tawe hodere mudun ana dari
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Ele kabaru jamane region gadi mbiyanna to gawuton hultama wiide joon en kabaru hippoke do mbiyanna sudu docteur clinique kenya sapo jitele ru fevri watu 19h e wi mbiyanna ardi be clinique be mbiyanna gollobe tunbe fufe kanyawbe fufta tama kala ko jogi non taggal ko be pia mitinan wiide o do clinique mbiyanna clinique wondi do bo mo mbiyanna e jimbele chamo do mudun to gawuton horngoje fuddi yalla be do yimbe nata e juude ben e wi ngombe tunde to segutun no ben imadraji famin gollo jamarande do ben ngalure segu ben do dereji etat civil fuddi kenyan sapo jetti lewru nduto ben le dende buguni e buguni la ville non inde de ben inde dende wurdi den no gal kawrtal fanda mudu woni ben humpitinde e faminde jamarande do ibingol inde mudun no banga etat civil e kenya dun hono hebde talki gudi bilidi e mudun den no landini gal do ben ido imadraji woni fedde PAECSIS ben e do faba mari segu ben dum wadi e do ben yimbe le hewbe ngalure segu antimnan kabaru yidi to direton don dud hultan wide fuddu gol ben famin golle jande famu ben kewdi do yimbe le hakke noga nyoga ben noga en jogolbe e ben surbabe fuddi kenyan sapo jitti lewrundu le ben ngalure dire yo kofu golle ma dun wati gol kulle kecce den no jogi be hakkunde dubi sapo e dubi chapande en nay den no fanda mudun e wi kambe landini dumbe woni be yalla be do fufna mbaba darnade ko mun en bangal kebe den no landini dun ben itti jaw mudum woni UE Adel ben do faba ke ben Swiss contact ke nyadun ANP un timta kabaruji amen hande do sedde ben no mission ton ba sadde fufu humpitade ben bangal bembal amen www.jotamani.org ma dun non don via mu 37320 do sedde yotere magazine